We go right, never die. We united as one. Against Corona we shall fight. We'll never back down. We go right, never die. United as one. Against Corona we shall fight. We'll never back down.
Okufa kuwunya ense wuma abantu ku street kati batondoka olabisa okufa obulwadde bw'otannayiga na linnya guno mupango gwa kutumalawo otaasayi mukama Uganda ensi yange tuli kubwani malaria yatutta kati tudduka motoka ya mu Japan korona bwatusensera wano mazima anaawo na yaani bwe nkirowoozaako ntya n'okulya ekiri ku ssowaani eno embeera eri so serious bw'oba olowooza byakusaaga soma ku intaneti eddagala simanyi na kumanya oba ewaffe wano weeriri awo enkabira amaziga bwe nzijjukira kabuta atasuzaamu yadde ebibiri buno bwazze kutwera busaasaanya okufa businga ne Ebola entaana zijjudde China ne Italy gye bwatandikira olaba n'Abamerika babukaaba bafeesa minyira nze simanyi na kyakwogera kuba entiisa enzijjudde kwe kujja kyali okukulabula bangi muffe mulowooza byalwali na kubalaata naye kuno kufa korona agamba tulina okukolola korona nze tontwala wa korona lwaki mumpewo gye nzisa mwalabye okuyitira lwaki otta abantu abanaku abatalina wadde ak'okulya omuti guyuuguuma nti otukutudde emirandira lule musuubuzi wangu ye China nga bulijjo yawuubayo ebigere okufuna ebikumba yebambi teyamanya nti gyagenda eriyo nawookeera yakungulayo COVID-19 omukka ne gumukendeera kati tokaayana bwe bakugamba nti sigala mu nju yo stay at home kino kitaasa bulamu bwo ffenna tukwasize wamu awatali kusosola bibiina ffennene ensonga ya bulamu na kufa tulina okulwana kati kwata amazzi teweerabira sanitayiza gloves bikka ennyindo ofuba okubuziyiza abakugoba mu bifo by'olukale bulamu bwe bakwagaliza amunno muwe ku kadistensi bulijjo ng'omubuuza hanoyo alaga obubonero akuba emyasa afeesa anyiza mutegeeze ab'obuyinza akeberebwe bw'aba mulwadde agende mu karantiini aleme kubusaasaanya awo tujja kuwangula mwana.
We go right, never die. We united as one. Against Corona we shall fight. We'll never back down. We go right, never die. United as one. Against Corona we shall fight. We'll never
remember
back
we
down.
Got it first. www.djericom.com